Nshuti zanje murumva mushaka kuzura imbaraga z'umwuka wera. Mu isomo rikurikiraho turiga ukuntu umwuka wera yuzura mu muntu. Turiga ndetse n'ukuntu umuntu asenga kugira ngo abone imbaraga z'umwuka wera. Nimureke dusenge mbere yo kugira ngo turangize isomo ryacu. Dusenge. Mana ihoraho kandi sumba byose, tugushimiye ko uhereje umwuka wera kugira ngo afashe abakwizera bose, mbese abatize imbaraga, ababashishe mu bikomeye no mu byoroshye. Nuko natwe udufashe umwuka wera abane natwe, adukomeze kandi atubure inzira nziza. Bisabye kandi twizeye ko tubihawe mu izina ryawe rya Yesu Kristo Umwami wacu.